Nastra MC.
Mi nama se la menia.
Nikiwana kama ujakacha kawe siwacha kalamu, ficha meno yako na chankilinge mazombi genge. Wewe nani?
Wewe mikono
yani ana uzuri wa peke yake, doma na moyo wangu mezama kwake. Kitu kinachouma yani nikiwa sina wewe, tena dai aondoke zake. Nikikosa nanuna, nikipata nafurahia, nikimwomba na nyima, hawezi hata kunigaia.
Producer Chege Mento Kibon,
yani my friends yanahitaji uvumilivu, yani mapenzi yanahitaji usikivu, yani mapenzi yanahitaji uvumilivu, yani mapenzi yanahitaji usikivu.
Mama mapenzi isiyo na pesa kinogesho, sichoke vumilia, wenda tutapata kesho. We kikubwa kuona moyo subira, so moyo kisila nige sabu na asila. We hata kama tukipata tukikosa, we vumilia mana mapenzi so pesa. Mapenzi isiyo na mtaani vigweka, na visikia nataka maki kucheka. Sichoke vumilia mama, simuige nandi, simuige suchu na usifose kuwa blandi. Maisha yangu kapuku na usifose lasta, weso wangu wa mabutu mama. Nta kupenda pia, nta kusingatia, nta kustendia we.
Na siyo kwamba na yajua mapenzi, na siyo kwamba kumuacha siwezi. Na siyo kwamba endo wako za mpenzi, na siyo kwamba kumuacha siwezi. Ira, moyo wangu mezama kwake, mina mpenda ipeke yake, kanichanganya na penzi lake. Nishamfumania, anapewa bombadia, na bado kasamena, yebo na muembia. Meri 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 teri meri gae, kasam simuchiko parme. Sasa napita hivi, yani kama nani, na kama ujaelewa na ongeza na hii. Tucheze bari, hey master, master, tucheze bari, hey master. Turuke bari, hey master, master, turuke bari, hey master, master.
Weni pende japo kuwa mimsela, mesi na kitu maskini kabwela. Mesi na kasi mbini na unga unga, mishenta unikatisa kudunda dunda. Mina force day ile kinunda nunda, kukupampania upate talobo ya unga. Tulisa na ndege wangu msikifu, tulisa na mfumilifu ulambifu. Tulisa na sijeni pa maumifu, moyo kote ketesa mini kabaki majifu. Hey, hey, hey. Kuna mama sunajua maisha yangu mimi majalala, mwesa kona first loading kipato tawala. Sunajua maisha yangu mimi majalala, mwesa kona first loading kipato ambasi tunte kipato tawala. We mama tawala tunte kipato tawala, we mama tawala tunte kipato tawala.
We mama nasema ya tulia tulia, we dada mapepe,
we mapepe.
Aya tulia tulia mchumba mapepe,
we mapepe.
Aya tulia tulia we dada mapepe,
pepe. We mapepe punguza mapepe. We my baby.
Leo nakuja hivi kama chanki LG, naanza kupaisha mazombi yangu sasa. Eric namba na zombi, sasi kisasi na zombi, comparison na zombi. Bandidu sema nalorisha kwa zombi. Mazombi ya Tandale, mazombi ya Madale, mazombi ya Mwananyamala, mazombi ya Mbagala. Ukitaka kupaisha nenda ya poti. Championi Gumbo, Silo Bleni, Msila Banka, Vani Mtambo.
Hey, dogo kite,
kite renya.
Wanangu wa mesuka gang, gang. Dogo badikidi, mjumba suma uji. Twenty up one and come cook with C. Cholofala, Dombele, watoto askari bof. Twenty up one teba, watoto pila bof, pila baya. Twenty up one tumsi madadi maira. Twenty up one watoto asobibo. Kion teri babake na sabla, msila kiberenge. Twenty up one and wake koka sabuti, we mwamusa siki sasi. Twenty up one msila kiula. Nyantu wa Renja, Kiplo Sela, Agaba Jini, Mikono ya Jini,
Wasiopa, tukutane ngoma ijayo.
Kapasa.